Beyond the extraordinary, Zakonit.
Zedwalk.com.
Oh, na 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 na.
Toxic music.
It's your boy, sit along there. Vomvele la vele la vako iwe, vako. Oh, na enda ti goodbye. Akusi ya weka iwe goodbye. Vomvele la vako iwe, vako. Oh, na wasala iwe goodbye. Ayenda walila iwe goodbye. Na ule mumwata. Every time they will say kitty uko, nichi kondi chabwanji bagam. Every time kungo papa jina, ndawi zonze kuwai. Si umamu pasa attention. Nichi kondi chabwanji bagam. Na kushansha shansha bagam. Waona manje, wasweta menso. Banza kubali kuti benebezo kutumfya voipa. Waona manje, wasweta menso. Eve ya vela mushe, ati wachita mushe kupiambo. Wana manga manshoni, hapa waenza. Baina noina wa boss, balina wanchito wa boss. You could be the one doing great. Tawika enda si unga kwezi. Manzi ya kataika si unga yole. Uzaka vana na chikombo. Vako iwe, vako. Wona enda ti goodbye. Akusi ya weka iwe goodbye. Vomvele la vako iwe, vako. Wona wasala iwe goodbye. Ayenda walila iwe goodbye. Na ule mumwatai. Every time nifu sekiti ye uko. Nichikondi cha bwanji bagam. Every time kungo papa jina. Ndawi zonze kuwai. Si umamu pasa attention. Nichi kondi cha bwanji bakanga. Na kushansha shansha bakanga. Wacha wanzako wenzo kutumfya iwei. Bali kwavo bali pe. Muchi kondi na babe. Ukapisha mo iwe chima kubabu. Kungo tuma tuma text. Ati baby uliche, chibedesh. Wana manga manshoni, hapa waenza. Baina noina wa boss, balina wanchito wa boss. You could be the one doing great. Kawika enda si unga kwezi. Manzi ya kataika si unga yole. Uzaka vana na chikombo. Bombele la mbele la vako iwe, vako. Wona enda ti goodbye. Akusi ya weka iwe goodbye. Vomvele la vako iwe, vako. Wona wasala iwe goodbye. Ayenda walila iwe goodbye. Na ule mumwatai. Every time nifu sekiti ye uko. Nichikondi cha bwanji bagam. Every time kungo papa jina. Ndawi zonze kuwai. Si umamu pasa attention. Nichi kondi cha bwanji bakanga. Na kushansha shansha bakanga.
Zedwalk.com.